Siku hoja zako kwa ukuta. Nimepewa madawa kadhaa na mganga za kuvuta. Ukumbuki juzi kwa saluni ukisukwa, nywele zako kwa mfuko kila siku naziuza. Ukoke ni kivi kwa kamba minayo kwa nyumba. Brako lilipotia unajiko wapi, mimi ndo najifunga. Hata sasa kuambia nini hapo jana kwa basi ilikuwa nagusa. Muyo kwa kona yangu nimejikunja uso hata konda hizi nisumbua. Kila siku ukioga na fraki dogo tunasikia kujiua. Tunakuambia Valentine's fika sasa kunulia maua. Wewe ni manzi yangu hata kupatia matunda. Fungua mdomo usiulize kani tamu wewe kula. Fungua mdomo usiulize kani ngumu wewe uma. Simba utanipandisha kutafuta kutoka kwa nyuma. Bila utashiba jeu mimi lazima utanikumbuka. Jua kali lazima jitini utaikumbuka. Yeah yeah jua kali. Vitafanya nikikupata. Vitafanya nikikuacha. Vitafanya nikikutaka. Vitafanya nikikuwaza. Vitafanya nikikupata. Vitafanya nikikuacha. Vitafanya nikikutaka. Vitafanya na wapenda wo na wapenda wo wote wakitaka wote watapewa mate. Kama utaki sema ni kuhande. Mimi na wewe tutafika mpaka penalty. Chunga goli weka mzima hiyo dinash kupe tamu tamu. Bitele ni tayari kuna rungu na tamu onja sio chungu. Cheki maze nilivokuwa muga zetu walahi sio sumu. After all it's good for you. Niamini because it's true. Mimi na wewe tu hadi juu mbingu. Cloud number 9 potafika tu. What potafika tu. Cloud number 9 potafika tu. Vitafanya vitafanya. Vitafanya vitafanya. Leyoni
niko kwa keta.
Kamo
sitoki hapa.
We kamo
kwa hivyo ukitaka.
We kamo.
Leyoni niko kwa keta.
Kamo
sitoki hapa.
We kamo
kwa hivyo ukitaka.
We kamo. Home leo utanipata jo sitatoka. Kuandika ngoma si unajua siwezi choka. Mezi sita nimekuwa kwa studio nikishughulikia. Ngoma yako we kamo si unaisikia. Vile kopoa kwanza kabisa bio jako yako toa. Kuna sirioto nilaza life nambia toboa. Ushei kuzua mali joka sikia kukojoa. Leo minawea usio poa poa. Umesa uhoma mbio ule konkoja takudondoa. Kwetu hapo inje na ketia tusia blue. Nia orange start flow yangalia tu juu. Lakini uchungu kunikali fato neza shuku. We ni mgonduka katwa shingo style ya kuku. Yoku chako inachemisho wazio na kunywa supu. Neza tema chufa zimevujika gutupu. Ijifanye supu sabu yako tu. Sabu yako tu.
Watakatambe Jani ni kiche kisoka na mabeste. Kati ya Arsenal na Manchester. Watende goma zikibamba. Marabu reggae, funky na magenge. Basi kwa mlango kasiki ya bembe. Kufunguli ya demu wa mutantam. Kava vipo waku mipa mahamham. Takundai hizo vitu tamtam. Bipi mama unanibamba. Na mavitu tamtatam. Hebu kamkam. Nina mahamham ya kusinyamnyam. Ukinipa samsasam vita sinyamnyam. Nina morale. Susabe, nina morale, watakatambe. Nina morale, usinihande. Nina morale, watakatambe. Nina morale, susabe. Nina morale, watakatambe. Nina morale, usinihande. Nina morale, watakatambe.
Nyambua na hauna mwewe moja. Unahanya huku na kule chini na kungoja. Unani seduce achi trust ipa moja. Na ulipo na hanyu nebisangu lewa moja. Si hata juice maboyz walifichekea manzi flani mtaani. Na kila wakati ulo nipadeto mecha matani. Fatuma, majuma na zaituna. Suluwapa ile chuma, suluwapa ile chuma. Kila time na nisho umechi, na stories zako zimevuma. Unajibamba sana Mr. Handsome na rauna utamu. Lokini cheki na chani, unatamani kulia damu. Hata nikihagu makuzo negifanya kichungu saumu. Siku feel, we feel zangu chuki na mini tulie. Pio kipenda jokali ya kupichupia mabati ama kumekie. Tie sandu nisho tu minika chik. Unanikile msiku pilavu na look so cheap. Fahamu kila kitu kinapanda na kinashuka. Shuka.
Ukimona, mambie na mtaka. Ukimona, mambie na msaka. Ukimona, mambie na mkata. Parajue na mpeta. Ukimona, mambie na mtaka. Ukimona, mambie na mtaka. Ukimona, mambie na mkata. Parajue na mpeta. Sila zima tutu, tunezenda home na tuchitu. Sila zima tutu, tunezenda home na tuchitu. Sila zima tutu, tunaweza kwenda kwanza ketani. Twende baby tupate matani. Love kuna chakukaga ndani. Wacha ni kulip toka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips. Siati kila saa ni kiku undress. Siati kila saa ni chaku caress. Siati kila saa ni mambo ya sex. Sila zima, sila zima. Natuwa baby wea unataka. Pia mi matae mua ganataka. Lakini leo maze misijisiki. Ata mi maze kicho kinauma. Tumbo pia nasikie kisokota. Na kuna venye nasikia mkaokosi.
Kizeni kwa makini, prime time yangu kafika. Pima rutini, weighing the odds. It's better to be out with your boys. Meeting some trolls, so pretty, you're mistaken for toys. Na piga time, check sanga beef. Mbu wa radio yako, piga fine tune. Check it, come on. Tisa nane, tane. Tisa sita, tane. Tane tukawa, yeah.
Mamazi wa Kisumu wanapenda pia.
Yes, to BTS of C.
Mamazi wa Kisumu wanapenda pia.
Tane tukawa, yeah.
Mamazi wa Kisumu wanapenda pia.
Yes, to BTS of C.
Keira, Stranda, Easy Tracky, Zabamba, Mamanzi, kuwaburudisha. Ma MC nimekuja tena kuwatinga, na Kiswahili ndio ninawakilisha. Hii ni vita yakifanyika, yanafanyika unapokaribia speaker, na kuhisi kama heaven umefika kwa sababu ya hino kolabo mpya.
Uncle Joe
ni Isa, Big B, Keira, Toileta. Kila mwaka tunamoto kwambia huu mwaka itabaki imeacha kila mdia mshanga.
Huu mwaka kakilo sagoma tutabamba, Isa, Big B na Keira, Strong Handa. Hizi traki za bamba, mamanzi, mabishe wadati mababi. Achili tulikana kwa masausi, is moto, ogopa ya bamba.
Mad is straight to the open, number one need no option. Shake your booty to the motion, we need no magic potion. Kato lang, kato wang, every track is a bang.
Definitely one crew, virus is the gun.
We are hot in the block, you're smoking your lungs. Me a time, me a track, see your gopas outcome. Now sing, let's sing to the songs that we sang. Everything that we did is about to be done. Big Pin representing for the whole town clan. Ayawa, let's chill, let's make another plan. Ayawa, no doubt, straight to number one. South Sea's finest, we are the veterans.
Umaka, kakilo sagoma tutabamba. Isa, Big Pin na Keira, Strong Handa. Easy track is a bamba. Mamanzi, mabeshe wadati mababa. Achili tulikana kwa masausi. Kismoto, ogopa ya bamba.
Na ita anza neke drop bass. Shani wapeleke tu kama high tide. They analyze them see super duper crowd pleaser. Representing the duo place, the Big Pin and Isa. Don't wap a drop first, bill and us. Where's the cool place, the crowd first. I'm murder you know, they came first. Naked spit verses, kama molasses. Squally mean chungo, kama ile mic. And then my spit. I'm the number one super and contender. Nikki and the cool level still family. Ogopa one bamba one danza link. It's a Big Pin tough title link. Came up no doubt being yellow for link. So watch out, let us bump and now then tell the holy holy holy.
Kupati DJ Hebu Eka. tra tukule happy halafu tufungue sakafu sababu ina bamba ina shika wula tisa inafikisha upi achili ya mahewa manze DJ na tubeba
Na mileo arudi nyumbani bila kiuno wacha nikupe mfano leo ni leo asema ya kesho ni mungu mazi nipe mkono tembea na micheza na mileo arudi nyumbani bila kiuno wacha nikupe mfano
ni juma saa mbili ya usiku imefika weekend imeingia lazima nitashangilia tomo kifika nyumbani pigia simu roda na rukia tamika mona liso sisahau china pia huja na pesa za kutosha kabla huja nipitia ujua pirates wapenda mangiri simamia kiswahili na wakilisha mamazi na fagia kiroga klaba jodi from the front till the rear bringing down the house no matter how so the pila kwa sababu
leo ni leo asema ya kesho ni mungu mazi nipe mkono tembea na micheza na mile warudi nyumbani bila kiuno wacha nikupe mfano leo ni leo asema ya kesho ni mungu mazi nipe mkono tembea na micheza na mile warudi nyumbani bila kiuno wacha nikupe mfano
natoka ndani ya nyumbani kimeremeta kama nyota unaweza kwa kipofu usiangalie mbota kutoka juu mpaka chini nimevaa heel figa marashi ya polo kwa hivyo vizuri nanukia gari ni 504 toma na mtonto nto fungwa dirisha jo kuna jonto nto mpaka wapi leo bro bajali ya kengele somalizia kanibo bosa nimekuja kupati fungwa mlango jo leo ni leo asema ya kesho ni mungu acha kuongea mob nipe chupa mbili za temo nioneshe upendo ya
leo leo leo
tumekuja kuwashika, tumekuja kuwashika. Halo, mko wapi wadada?
Mama
mafuta kibiriti nipate kuwa chemsha speaker mbili tupate kuwa amsha
ili na mic tupate kuwa choma kisha wapate kucheza hizo ngoma
kwa sababu kila mtu najua kuna track ambayo inagonga kama track ya ogopa bumba bumba bumba
basi weka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
ma
sikia chukua baada ya muda na una demo akishua
expensive and looking what you think I'm tua
acha nikwambie dem alikuwa amevaa
black fresher
blue silky top
and a pair of black sketchers
an African queen
a rare kind of species none of you have ever seen
ako masava jina ni Mustafa no need for you to worry we can keep it under cover for real never mind about your current lover karibu pita ndani alafu ndo utadiscover karibu pita ndani alafu ndo utadiscover karibu pita ndani alafu ndo utadiscover chaki mwana lisa navyo tingisha
tingisha
mimi nimebaki nimejazika
jazika
wasee kila siku wanauliza
uliza
na wazani nilifanya mpaka kajifa chaki mwana lisa navyo tingisha
tingisha
mimi nimebaki nimejazika
jazika
wasee kila siku wanauliza
uliza
na wazani nilifanya mpaka kajifa
savez-vous parler français?
Mi casa, si casa, mbona una casa, mara ya kwanza.
Ni kupeleke Casablanca,
Mombasa, Rosta, Salsa, kam chuma casa.
Sasa ni mavolcha,
ngoja, jua hautasafa, siwezi kukuchapa, na tena nime apa.
Ni wewe ndo nataka,
mwengine misitaki,
kwani magonjwa ni mengi. So wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya, mi nisha sema, nisha sema. Wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya, nisha sema, nisha sema. Chaki mwana lisa na vyo tingisha,
tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika,
jazika.
Wasee kila siku wana uliza,
uliza.
Na wakari nilifanya mpaka kajipa. Chaki mwana lisa na vyo tingisha,
tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika,
jazika.
Wasee kila siku wana uliza,
uliza.
Na wakari nilifanya mpaka kajipa.
Sema ooh baby boo, nisho kile kitu nitadu. Nakona penda nasty basi. Sema ooh boo, nisho kile kitu nitadu. Nakona penda nasty basi. Sema ooh baby boo, nisho kile kitu nitadu. Nakona penda nasty basi. Sema ooh.
Savez-vous parler français?
Mi casa, su casa, mbona una casa, mara ya kwanza.
Kipeleke Casablanca,
Mombasa, Rosta, Salsa, come to my casa.
Ako masaba, jina ni Mustafa. Nonifo yu uwe wike kipi taja kapa.
Bapeti balo bakito, weza makamosika. Toza na sistema ya kufu, mbobo bomba goshe. Arake, mwana bucha.
Nengeza, dule, 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 dule.
Nasikia makelele next door. Kumbe kuna party, mimi sijui oh. Nasty amka wacha kulala bro. Situvae faster now, here we go. Huko ndani naona kuna watoto wamevua nguo eti kuna joto. Rumba sakata kamata madada tamu kama kashata. Sababu leo ni fiesta forever. Mambo vipi utaweza basi tutacheza together. Baka asubuhi hakuna kwenda. Okay, Mr. DJ Zimata. Sasa kila mtu ameshikwa na furaha. Get up, tap everybody. Get up, tap kila mtu, kila mtu.
You came to party katika sakata nima. Oh, I don't katika kakadata. You came to party katika sakata nima. Oh, I don't katika kakadata.
Ewa sister, yule brother na uncle. Sasa ni wakati sote twende dance floor. Chase super katumwake jasho. Usibaki nyuma shika mazi yako. Let's go, it's a party time. Nasty Thomas na Mustafa tunawapa rhyme. Yeah, tunawapa rhyme. Nasty Thomas na Mustafa tunawapa rhyme. On y va.
Tu veux danser avec moi? Je veux danser avec toi. Tu veux danser avec moi? Je veux danser avec toi. Tu veux danser avec moi? Je veux danser avec toi. Je veux danser avec toi.
Something going
back some drinks to his upper shop ball. And I lost love gone, and gone forever gone. Are we living in privacy? High, nothing at all. Now what it means is offering respect to shows. Dad, I look at man, a man, I me out free. The best of it now show this, I feel so sad. Well then, you see,
okay. Come together, we can do this together. Take your time, you take me up forever.
Kibao tosimkazie we, safi twende ndani ya ndaimanze. Bora usiwe mtaro, I say. Nameless John nisikiana yake. Twali mkazie tabiri metumia tuma sachet. Kenya official iliwafanya drinking nation. Na kila Friday Joe waka ni vacation. Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza. Ushibe vipoki ugali ndio siwaki haraka. Kuchoma maini ndio kitu ya pili. Na if Friday tumeza la mapele.
It's okay, Friday.
Bila tabu na jamaa na kati ya demu wangu kwa sababu napenda ngama silver badala ya dhahabu. Ubaya mi wanga na jam kama warabu, lakini mi utoa stress na kalamu. Na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Ii basi ni story ya demu wangu, staki magazeti ziharibu game yangu. Nimekana kademu kangu kasupu, na mroga tu na mastyles angu za vudu. Na zilikuwa zina flow tu kama maji, jamaa kakuja kumsalimia ni haji.
Sasa baby, umepotea, imekuwa siku mingi utatokea.
Sa hizo mina wish tu angepotea, haka nisalimia na haka endelea.
Mwanza kwa ne mwangu manze, I say, usinilete, kiyo ni mali ya manze.
Today baby is flying, at an altitude of 30,000 rhymes per second. So put your seatbelt on, and hold on tight.
Chandia na kuja eti kunikatia. Mimi basi nimeflow badala ya kumringia. Akasema
sasa baby umepotea, imekuwa siku mingi ujatokea.
Ati eh, niko club nimekaa bila tabu na jamaa na kati ya demu wangu kwa sababu napenda ngama silver badala ya dhahabu. Ubaya mi wanga na jam kama warabu, lakini mi utoa stress na kalamu. Na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Ii basi ni story ya demu wangu, zaki magazeti ziharibu game yangu. Nimekana kademu kangu kasupu, na mroga tu na mastyles angu za vudu. Na zilikuwa zina flow tu kama maji, jamaa kakuja kumsalimia ni aje.
Yeah.
ancient drink, grandma's storage. Talk to my elderly so I can speak knowledge. Next morning be on my way to Nairobi. Do another song, bait, now they all know me. And magazines can write all kinds of bullshit, but let me tell you this, SDL will always do this. Lift your hands, swing them around like a million bucks. Make sure everybody here know what's up. It's been a while now, finally I'm coming home. We the perfect people, go ahead and shake it off.
Speakers bumping, everyone in the place is jumping. Lead this band, them place one have some fun.
Jumping the record, we take it,
he never run.
Yeah, keep that, who say that? Yeah, Shabby a pop, he never run. Oh yeah, you better relax and have some fun. You better feel, you better chill, you keep it real.
Yeah, we have to bring it when you're in it. Yeah, me have to sing it, sing your sweet.
Oh yeah,
me have to bring it, do your thing. Yeah, some of the girls, them not say, yeah,
she's a classic. Wajenuwa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. Shika glasi, weka warafu. Mimi na kinywa jenuwa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. The mic is in my hand, mfukoni na mbachu. Madame kibao jamaa leo nda kwachu. Si kama kawaida kwa wengine ni jabu. Kiswahili kitambaye wate wanifahamu. Na kama hawelewi shika kamu sibabu. Siyo gope sa zingine Kiswahili ni tabu. But weka piti basi weka nidhamu. Wewelewe hii maana na welewe sababu ya msanii mwenye makini timamu. Nikirap maneno yanayochonga fahamu. Kweli wenda pole hajitegi jamaa. Na waliodhani wako mbele wako nyuma jamaa. Yep. Shika glasi, weka warafu. Mimi na kinywa jenuwa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. Shika glasi, weka warafu. Mimi na kinywa jenuwa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. Mi unoki mabaka almademu nye class. Mademu nye pesa na figana. Usicheki ni kama hawelewi hii grama. Kama huku nipata basi narudi tena. Mi unoki mabaka almademu nye class. Awachelewi na time akitokea ni dime. Basi shika hii klasi hebu cheka kiasi. Amkeni tupati pinye yuko ndani. Nijie wa shata wacha watu banjuke. Weka Twitter na bass maka speaker pasuke. Mi wimba raga lakini leo nime switch. Na kama fala wa shiki basi leo ata flick. Toka zama za kale kama mawe za kware. Nimekoma kwa kimchezo mimi ni nare. Maneno magumu kama tufale. Si wachize walio kufunza wewe kamare. Samahani misina utani. Insha yangu ni kamili ile ya ndani. Na mahaters wa kiss family na weka imani. Kwa mafans wangu kamili inuwa glasi. Shika glasi, weka warafu. Mimi na kiwaje niwa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. Shika glasi, weka warafu. Mimi na kinywaje niwa kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. Feel fresh vibe ndio. Niki flow na hii style ndio. Vitu mpya na wapa au sio. Dirty sound viloki au sio. Na drum na feel fresh vibe ndio. Niki flow na hii style ndio. Vitu mpya na wapa au sio. Dirty sound viloki au sio. Shika glass, weka warafu. Mimi na kituwa jenuwa kwenye mashavu. Leo
talk about a dream. Yes, well, I thought it was a dream. Looking at the girls and I'm falling out jeans. I'm running up, I guess I got a piece. Ladies, are you sure or you really want to tease me? Please, I guess I gotta say.
Penda wote na maautograph utasign siku zote na washukuru walioni hold down na kwa hii rap game sita wa let down. I promise me na wapa promise too, album yangu itakuwa hits tupu, so you better act like you know wakiuliza nana na roga sema prezo. Oh really though, once again here we go, Mr. Jackson knocking knocking on your door. Na wapa vitu haters na wapa mambo na wapa vidonge wakitema shauri mina count blessings angu joe na mpende msipende ndivo ilivyo. On my two, still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn you're dead wrong. Na kama uko down, basi sing my song. Kama kufloss is wrong, I can't be right. Kama uko down, basi sing along. Kama kufloss is wrong, my day I can't be right. My fans,
me now wapenda wo. Now wapenda wo, wo. Day my haters, kama mnipendi. Kule ni sempe, meza we mbe. Now my life, kama side I can roll it. Now when you weave, watching your own. Me now up in the world.
Like ni fupi na amisi chifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, ba, ba,
banjuka tu, ba 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 banjuka tu, na weka shida chini na tupa vikono tu, ba 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 banjuka tu.
Mina come through niki rap tu, ma one two, na kwenye club watu wana dance tu, jomino kwenye track majabu. Wazim sauti ya dahabu. Unatakaji ma welcome to Bora sura ni nice. This is I'm the bombs. Najua nimewa kwa chiu. Najua leo lazima watu wa banju. Okay, uchafuke kwa nini? Wanauliza tutasifu happy mbaka lini? Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo nambazo simu ndio tubadilishane. Vivile tumejua na leo tu. Kwa hivyo leo dude tutainuka tu.
Kaju, ba, banju kaju. Life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banju kaju. Ba, 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 banju kaju. Ba, 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 banju kaju. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banju kaju.
Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? Ba, 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 banju kaju. Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? DNA Kaya, Bishop, Jim Watt. Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? Wanauliza kwani remix inatoka siku gani?
DNG Big Pin Press.
Mini Recall, yeah. Lyrical Enrico. The Shanky Ready. The remix. Abamika, abamika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abamika, abamika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abamika shikika, alafu wika. Na kama ngoma imefika basi katika. Bounce to the beat, bounce to the beat. Feel the seat, alafu get it for seat. Kamu show kile unajo, fungua majo. Jue bombshell tunayo. We've got what it takes, just wanna move break, move shake. Let you make your body bump and grind. You see mighty feeling what you wanna kucheki. Hini day ya kupleki, uki snakey. Upata huna chako na wako mzako nigile ya pa uwanze. Hebu look vile tumekanga locomotion. Misike tula potion, basi set your wheels on motion. Twende kazi, kiwazi wazi, vila waswasi. Kwa juwa si wote totaka a good time. Ina matime, natuwa believe, believe, hiyo si crime. Tika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na ingo mini tume sasa fisha ni akubakilisha. Na ingo toka bombshell, bombshell. Kwa mika bambika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na ingo mini tume sasa fisha ni akubakilisha. Na ingo toka bombshell, bombshell.
Useme mwenyewe najua. Nina matemu wakishua. Sura macho mbele na nyuma. Si lazima useme mwenyewe najua. Nina mademu wakishua, sura macho mbele na nyuma. Swing, swing, muziki ni bumba. Talanta sindumba, wiki acha kuzuba.
Tata amsha, hizo mipacha.
Swing, swing, muziki ni bumba. Talanta sindumba, wiki acha kuzuba.
Tata amsha, hizo mipacha.
Nina mademu wakila kabila wakamba wajaka. Mademu wakubugi na kucheza chakacha. Don't you wanna get with me tonight? Naughty naughty exercise. Nina mademu waki Afrika na siringi. Na mapandre makala singa iko nini?
Nini jama, kitaka kujua kijana mibara. Mahali kuna mababy kakadha. Nice bumps, eh, ala. Friday sana tuko ndani ya taxi. Madem kama 30 kuna joto vinasti. Wengine wakonje, wengine
fatifati.
We usi, we uke, wengine
katikati.
Dere pole pole yatana na shoti. Vitendo vinafanywa ndani ya moti. Today mamesha piga magoti.
Keep on. Hey, yo, wapende wasipende.
Wali
wanachuki washani udhi mambo sani kuti panga vile tutawashaiganza bila udi sumi taksin mogoka na kichuri nkiwa steam naanza kuropokwa na sijui ndani ya club sorora the rap sorcerer ni ngumu kunipata kanda ni ya cap chokora na flow proper sani shaku I'm sweet calm nazi acha chokoba but tabloids ishani bo kitaka utamini Kenya uli
Pende wa si pende
Kibato
ni gato Kini chukia
Kibato ni
gato I'm never gon' stay down
Kibato ni gato
Juye ni bato nini
Kibato ni gato
Heyo wa pende wa si pende
Kibato ni gato
Kini chukia
Kibato ni
gato I'm never gon' stay down
Kibato ni gato
Juye ni bato nini
Kibato ni gato
Wana chukia
Mambo sani kuji, panga vile tutawashaiganza bila udi Sumi, taksin mogoka na kichuri Nkiwa steam naanza kuropokwa na sijui Ndani ya club sorora, the rap sorcerer Ningumu kunipata kanda ni ya cap chokora Na flow proper sani shaku, I'm sweet calm Nazi acha chokoba, but tabloids ishani bo Kitaka utamini Kenya ulisoma kwa palseti Nyasha ni kuwa canivo Na dem flani, picha kwa gazeti ni ya zamani Mili kwa mtani na seti majani Bado niko wazi, bado natulika na we ODC, ronga sivo Na si extraordinary Nina right of way Kikuyo kinisikieta sema gasho Oh man, nasi macho ni more than organ ya kuona Mindo captain uliza Morgan Slogan ni pona, taka blokwe mgonjwa Shotgun kwa kona na ni press na ngonjwa Yo,
sipende
Kibato ni
gato Kini chukia
Kibato ni
gato I'm never gonna stay down
Kibato ni gato
Juye ni bato nini
Kibato ni gato
Heyo, pende wa sipende
Kibato ni
gato Kibato kini chukia
Kibato ni
gato I'm never gonna stay down
Mziki nasi Kawaida tunawakaribisha Kwa mchezo kasarani Kiklepto Jopa moja na ugo party Tanzania Uganda pia na KNYA hey, So how you feeling tonight Cause I'm feeling alright
Get your hands up
Are you ready to party
Kumania
Fuck.
mshowe kamu. Imziki likuambiko kwa damu. Miniko studio na katika tu kwa klabu. Tuwaifanya watu wa mta, tuwaifanya mamama. Watu wa frayi wa burudija tu kila saa. Mziki wanasema gancha chakula ya moyo. Genge ndio flavor yake ukipenda ite oyo. Hakuna tunapenda kama familia yangu. Hakuna mziki napenda kama za wakenyo enzangu. Sai kamu ni kushow vile siwishi. Mkani fuzile siwa gatu na dishi. Na siwa unajua uko top tu kwa ligi. Kama in my holiday tuingie Malindi. Kama in my moshi tupigie papa bingi. Hapo utafraia options tu kwa wingi.
Baby siti kineo. And they show to love.
Baby siti kineo.
Show me your favorite cup.
Baby siti kineo.
I'll give you gang love.
Baby siti kineo.
To the nail. It to the nail.
Baby siti kineo.
Spend the fucking love.
Baby siti kineo.
Show me your favorite.
Samahani, ueni hizo, ni mamini na mashati, uchi kwa flow.
wanna talk to you. Ulinipa macho ya mapenzi, roho yangu ukaishika kishenzi. Navyoongea nimeishi nawe miezi, lakini sister vipi, mbona unipi? Sister vipi, mbona sishiki? Nikushike kidogo niku 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 nikushike kidogo niku
nataka kukushika mono mbona pani kazi ya
kama ta ha, ha.